It's 9006, baby. Kona ni kosha, wendo faraja yangu usawa huu. Wangina lini tocha, kisa sina vyangu mtembea kwa migu. Mungu fundia menjiletea wewe, ndavo nikataka na kuita kiwembe. Ukiwa shambani unanitaka jembe. Choka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti. Mendo yangu abe taiti. Johnny Betty Betty, we know young baby tight. Oh my girl, you on fire. Moyoni mwangu sitoweka wiba nitauli na usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba shawafanya kitu mbaya.
Baby, you changed my life. Kitokea tukiacha na Mungu akupe good life. Mani yangu inanituma mpaka umauti wende wife. Sipenda ni ugomvi, love for you, I can fight it. Mama nanweka road
juju.
Nataka twende town kwa miku. Penzi lako na umachanganya na juju. Na kama shule we ni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti. Mendo yangu abe taiti. Betty, Betty, yeah. Window young, I be tight, yeah.
I'm on a new car road,
juju.
Nataka twende town kwa miku. Penzi lako na umachanganya na juju. Na kama shule we ni chukiku. Ukichoka bongo twende kwa madiba. Na huku papa bongo watakuiba. Jinsi ulivo mzuli unanipa shida. Na nilivo na manguvu sita wapiga.
Oh my girl, you on fire. Moyoni mwangu sitoweka wiba nitauli na usiku mchana. Please don't get tired. Wanajaribu kukuiba shawafanya kitu mbaya. Nikikuona na sweta kabuja ni peti peti. Mendo yangu abe tight.